umlile lo kesheni manje kusho umlile lo kesheni manje kusho umlile lo kesheni manje kuphela amanzi ekomesheni manje kusho umlile lo kesheni manje kusho umlile lo kesheni manje kusho umlile lo kesheni manje kuphela amanzi ekomesheni mangikhuluma kudluka mase ngivukula kangini igwala impela ngiyivithise kasemthakathi semkhuthuza mdala ngibafikisa ngibashaya ngekazi ngibaphihliza manje ngenza isimbo zanethwishi ngivele ngimphinyise laba babengwisa baselemumva eyami imoto ayiphi mfani yamumva aduritomakit nabamukuluva izo manguluma banyuziyuva ngikhule ngokuduza ingane ngenajama isela igani maqhubuqhubu ngivele ngifake induku ngiyocasha ngeduku sibhukubhuku lana sifuna inyuku sigubha ngesihluku samjima efike egazi uyogeza amanungu bangiphume egazi bayokhaluma mashu bayomfela amafarama bangiphume egazi bayokhalama ubonani mina ngiyashisa manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kuphela amanzi ekomesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kuphela amanzi ekomesheni mina ngikhule ngafutha ngafila ukuruga azokutshela mahumshe ngasimuthuba lapho engifika khona ngiphuma kubaka mayisuba izami ifile gazi ngakho manje ngigubha manje ngishisa noma yini futha nocashe mayini umlilo futha noma inini ma ngifika kukhala baningi ngibophela isikimu esingafiki kule bhali ngivimba ngepiki ngiyindiphendela nginadili kwi-underground ngikhiphethile ofuna ibhifu ngiqedile ngihlaba inkomo ibhilidile ngumzulu okhule ngogiya mpatha ngishaya ngegiya manje kufika ukapatiya ngihamba phezulu okwetiya mphithi ngiphatha noma inini usenkomo ngenami nithi elami ilanga lishone emini ngizongithola empini ngizwe mangikhala ethubane kushaya ikhono nentshubane ngiyaphakama kunentshubane sekudlala namajapane ningisinde ngikakapane zamjingi manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kuphela amanzi ekomesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kuphela amanzi ekomesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kuphela amanzi ekomesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kusho umlile lokesheni manje kuphela amanzi ekomesheni.